Pera na minihlala South Africa nibukela mabhakabhaka wakho nalalela kuthi niyenza kanjani. Kubula zasha. Zayithatha mhlaba zayibhekisa phezulu. Kubula zasha. Zayithatha mhlaba zayibhekisela phansi.
Kubula zasha. Zawuthatha mhlaba zawubhekisa phezulu. Kubula zasha.
Shut up.